Zscoop.com.
Oops on the book. Ina ninkazuanga jima ya samoto. Mayanga ni macheso. Ineo sindi kudwala bambu bati. Moyo wanga kwa satana ni chileso. Nyimbo 20 kupopa jikaleta ilasi. Golo ili kutali ni hilati. Kuchuga lelo mofifwa iblazi. Mose mujawadi nje za manyazi. Ama funa hudi andikile. Ana wa mazaima mutu ndiambile. Tasie manzi asambile bati. Goti sangalibane ndinjati.
Kimu ya makape nime topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fanzi yanga imandicha yankini. Madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha.
Yeah, Captain Wanda, zagi wa henelei. Zovala zikati zimu yenelei. Levo ya Master KG usandile melei. Alama one list, mbenjelei. Timu mviga kwa ano savuka. Titagupa tukono lako irokuka. Krabu samu kila tempo. Atangutelo lusuli dalo wampepo. Captain Wanda, yeah, alipende. Bigila imbe nyimbo inaipe.
Timu ya makape ndine topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fanzi yanga imandicha yankini. Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo
Mandicha. Ate yana nina kali.
Wakse uzika mbachu chuchu.
Ate yana nina kali.
Fano salibana ndibuluju.
Ate yana nina kali.
Wakse uzika mbachu chuchu.
Ate yana nina kali.
Fano salibana ndibuluju.
Kutimu ya makape ndine topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fanzi yanga imandicha yankini. Mutimu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha.
Zscoop.com.
Blue Tick Sounds.